mwerede kubelesha rusho mo mulireza kuyibamba kubereka mwabona abo mukisebo buge bwanu ibwini mugatigano buboge ibwanu lete mugatigano mumuya wanu rino nyo mulize kindi Yesu naga faaje ingano muntu bwagwe bagasere mugera mukehena yugamba ugira myuga eyo yagali muntolongo eyo yatagempa mumasuba au kazi moyo iwa noa mubiri wagwe wagaunka mujombwe here igatana gufwa wagatula muya wagwe mumanza areza mujanza mumanza ago ndaka muya wangu abobo nyomwabona muya wagwe wagaunka ulireza muntu wagwe wagaunka ugehena mubiri wagwe wagaunka ujombwe lino oyo muya wagali mulingwe wali muya waleza oyo muya muzindi zyagale amuzianza zyande igana nigaba sinsini uleta mulumbe ubantu mumazuba akumamanino winda muri Kristo elio lino mumazuba aya aunu kwinda mumagani mabotu lino jindi twatambula Kristo umoyo wesu kozili zyonse nzotubula ulibumi butamani lino Kristo tanga jogera mani imazuba otatwe naga sulira kambo muya wagwe wagali kunje ya jisitirizi mburi mungwara mburi bobo ya kuti tagali ikugonje ikutambuka nungwara oyo kambo yagali chulyareza yagambwa yagati werede kulala mujumbwe kwa masuba otatwe amasiku otatwe lino tagali kunja ikuchogera mane masuba amasiku ay otatwe nagakwana kawajindi masuba amasiku otatwe nagakwana muya wagwe wagangununwa wagaunka jikamina kumuntu bwagwe kabera kuntu bwagwe wagachogera akugweza mubiri akusulisha jejo chagamba ndijisingusu chakulasika ansi mubiri wangu ndijisingusu chakubusi arubo ndijisingusu lino umuya umwi wanu ulijisingusu njira njionya kambo muli bana basanga abasimbi ibaleza alimi muya uwenya onyo ule muli ndinye jifumo jino muya usala uli muli ndinye jifumo jino uwenya oyo muya usalala uyomu busia abobo muli jisingusu chakuli busia noveni jindi mwafa buntu wanu uyagunka mu unse ya jipairo jareza ikutalimu muonya mubusu waleza lino muya wanu uyonka kulireza pere tamukonzi kuchogera amuyeye mu Bible yagamba kuti mu ibuntu buli unse ya jipairo bulalira mwami chindi jira mfubuti chindi jira mfubuti elyo tibaka kunja kuchogera mane magwaro naga sulira alimi mubiri wa Kristo tibaka kunja ubweta mane magwaro naga sulira tawaku mane Jones is yela jitwa ikupenga konse kwa mana alimu ibakwesu bapenga ntu zionya natwa penga muli baba kapenga asimwe simbi pao kubuswa obo muyo sibaji kamina ao komaka sitirwa muya banu uyo anguru akuswa kulilesa kabela uyo bora kubuntu lino buntu chege jibela ijago yebo uzi akungwisha kupampu iwago sena mula ya jirengani ejo chega jisi utaliji ndijilamfu jainda na kujinchirurwa kunini ikainka mubusena obo akubona ibantu abo lino muya wago uyo uchogera kumubiri oyo elyo oyo oyo muchobo wa mubiri ubuntu uli mubiri oyo uterete ikulya azimwe zimbi ikuti obo buyage ibwansi bwa mwaire tulijisi bomwe igale kulindira mubiri wakuchuru elyo kumuya oyo ubuntu obo mubiri wakuchuru uyo obuga arubo mubiri oyu wagunyama umirenamu eyo impati mwabona ulijisingusu mulindwe ilino jagujitajejo lino ele esyo ngusu nzojisi mulindwe lino inga ziapa inyika impya leza tajisi tusena tuneni tukompema atusena tupati tulemu oto twanguzu maningi iuguma kuneni usharila iwaleza kwanguzu zionse mwabona uguma kuneni usharila iwaleza abobo nyomulisi abobo ndisolega umuleta kulusho molino ulize ikuti jintijumwi jagajitiga ulindwe mulimu na Kristo ulizina wagali igunga ulatanta awa anselero lia madaga amadaga onse ajibi akunywa akuma injuga azintu janyiga mbo wagashomena buyo kuti Kristo wagakudzatira izibizi yako wagasumpurwa ata yazintu ezyo lino uli mukutanta awa wabona atala asyonse yanchijo kambonzi kambuka kuti ushoma kuti uli muna Kristo awajindi nokazumina Kristo kabera muya usalala wakabora kulindwe awo uri jisuru shomo mumu ya usala oyo ugupa ingusu ziyagu tanta atara ya mushobu oyo wabumi wajibi eyo lino jintubu yo tuwele ujita kutanta achuru maningi mugupone sigwa obabu yo alushomo ilunji ibuyobuyo usumana na urutontela anzi wabona elio mpao mpobede lino mpao ulijisitwe kabela tulimu na Kristo wabamu na Kristo yonya lino utegwa ezi unguzu ya kupone sigwa zibole mlindwe winda muguba muna Kristo alimu ejo yogu parushomo wagu tante atara ilyajibi yogu parushomo elio zintu zionsi zobula mwendo oru zilimonya mlindwe lino elio jintu jireke nchwerede iguyita mkubarushomo mwireza oru rutonta zintu ezio zibotu iguswa mlindwe ezio zili mlindwe binda kumuya usala mwangwisha gabotu narino mwajungwishana ndacho mabiri waganda ambira yusu wainda igani tumina aguti gonjira jifumo jino ilapati muntu omwe wabola kaya aguti tujisi uswangana mwili ei iwasina matizyo ejo zirijiroba elio vale taa mwana ujisidwe ndashoma ili kutina nkwalilino munene poyeya togonji wago ushomo wede wimi nina mwana u ikutina kutina mwana mujaje munini pere lino andikwese rukwalo lumbi ikutina kulika botu anini buyo amuyaye buyo lino mumbaka ni mabotu kwa kabala mujipati ya 16 ndashoma janchito ogo paulo asira nilagali muntolongo usiku umwi alimi bagalumi kwe kambo bagatanda muri wa diabolosi ikuswa mumusimbi musondi elio jagali elio wa wasimarela iwagwe bagali nyemete kujatiki janchijo akuba uma kabalika muntolongo ya mugati elio mpao nibaga jitabo hindi paulo asira nibagali igupaira kabela leza wagatuma muzunzumo wanyiga akunsia ntolongo imulindisi wa ntolongo wako Filipi mugoba musunguli wabasimpi ibali mwanda oyo uswego rwa bange ibagwe wagali bumi bwagwe bagerete kubadelera bwange wagagwela chebali yagwe elyo wachere jaye jindi paulo naga susa kumbele akuti utali nyonyoni omweni kotuli tonse elyo oyo musunguli wabasimpi ibali mwanda wagajisi wamba mzezo umwe ngoba gajisi kujatigizia paulo abamwe werede kuti gaga imba zimu werede kuti gaga pagumboni na ujitaji ntujimwe pere kufumbwa mboja gabete bagalizi kuti bagali barumi basalala gaga ziba ikuti wagali jintujimwe gande kujatigizia barumi abo kambo ya kufambana wagabuzi ndijitenze kutindifuturwe lino paulo wagati kusoma amwami Jesu Kristo elio yebo abenganda yago murafuturwa lino ikutina ikusoma amwami Jesu Kristo elio tagambi kuti lufutuko rwagwe yagali uyofutula nganda yagwe heri ikuti na ujisirushomo wenji mulireza warufutuko rwagwe mwini ulagonja kuba arushomo ndoronya rwanganda yagwe ili nganda yagwe vyo herera kunjira mwabona jintu nchijonya mwabona mbole chobu wagajita mbole mwegamba ibusiku mwe imusanza mchoji umuswangano ndagati jobu wagati lino tandisina bana bangu bagabisya here lino kuti na bagabisya ilo jobu wagati sinyi tuyo mwe ya kujita iwa mururami ejo jagali ya kutula jipo ya kutenta wagamba kuti wagali uyotula jipo ya kutenta ikuti na bana bagwe bagabisya hao bagali uyojatiwa ujibi ijabu elio chagari jintu jibotu ya kuti tata wakajijita oyo ngo tata uye ya gabotu tuyandigana bama tata iwanji ibamu shobo oyo sunu elio jobo wakatula jipo ya kutenta elio ndelio ikuye tigirwa iwagwe wagusa upati ya kutanatalia pereji ndi bana bagwe bonse nibaga chaikwa amberele ziagwe zionse jaga nyonyonwa azionse jaga jisi igatowa wagali kede ajiri yatwe gunze byanganda yagwe igali kwesia iwagwe agapapa kanongo sena mwagabona umane masuba akuje chikuru wagwe wagusa kupati indilesa naga taliga ubwedeja ulingwe alubo awo aga jisingombe zioru zile kumi azimwe simbi wagabwedeja gobiro elyo kubuzia imberele iziagwe zindi ziobiro alimwi zindi ziobiro kuzintu zionse pere sena mwagabona alimwi lesa wagapa jobu bana bagwe ibali jiroba Sena kulini mweka solari kweya. Ogo, kubaka bete. Eyo jipo, ya kutenta, ya gaba iminina. Baga lifutu gede. Mublemu, baga, pindiri languwe, iguwora. Ulamba bosunu. Yebo, abenganda yako, mulafutuwa. Mwabona, ino jobo waka jisi, yomwe, ya kujita. Uwa mururami, ya gali ya kutula, ijipo, ya kutenta. Ujisi, jintu yomwe, ya kujita. Uwa mururami, ya kuti, kubaka rushomo, mulireza. Kambo, winda kurushomo. Kofuturwa, winda kurushomo, koponesegwa, winda kurushomo, kojana zintu zionse, nzojisi. Mabona, winda kurushomo, iguti, ulaji shoma, lino, shoma amwami Jesu Kristo, ilo yebo, avenganda yako, mora futurwa. Lino mnene iguti na ujisi mubanda, awa, uyanda kukombe, kwa shoma rwago, ngiri wano, igubika rushomo rwango antomwe, arwago, elio, kiyo shoma antomwe, utileza uyoponya mukanda oyo. Nyo mabona, tulejisi mulindiswe ingusu. Ya kujita jeji. Ulejisi mulindwe ingusu. Ya kujita. Muna Kristo onsi. Ulejisi ingusu. Ya kujita. Pele ino, ikutinatu onja iyo. Ikuweza. Ezi ingusu, jendeleze ku ambula. Mburi mwegamba ganji ganji. Ilimburi ingusu, zigwerera ansi. Mbozi jendeleze ya manzi. Kambo mulao, ingusu zigwerera ansi. Ziendeleze ya manzi. Isuba, ziendeleze kwa, na njiga, usunguruga kwa njiga. Togonji uyo, ikuamba isuba, ikuita ikintu, yomwe, taogamba, ndashoma, ndijianda, iko na kaindi, kalamfu, woima, waora. Tarigajiti, mwabona, kambo, kulimulao, jina uyo berega, wenda na amula, oyo, mpao, zintu zionse, zioba kabutu, ikutina uyo unka, ugona, mwajindi. Ulangonja ikubuga mwajindi. Alimu kutina mburi mbatu jisi Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron. Aonsi maleki ayo mapati utala ogunu. Tujisi magumi azu taimuzi ziulu ya maega anyiga umia Nevada, California, Arizona, New Mexico. Ayo alimu kusuga umanzi ayo anyiga igonja igomezia ufumba jintu. Ulagonja kusanina nyiga yonse. Imasana oguya yutina mwariji sibu yo manzi. Igutala oguno, unsele oguno. Alimu nyata igapenzia obo, kambo, isanimwa uga sensa. Muja zuita buyo, jabora buyo atala. Iwela na alubo, inkambo, inguzu zikwele ansi. Zira jata au. Eri no kutina wagonja. Iguberega kuende na kumulao. Waguguzu zikwele ansi. Ula gonja, igweza, malek ayo mapati, na utiaila jisi jonsu, na usanina njiga yonsu, tagwe mtu unga wafanzara. Pele togonji, igukara au awamba. Iha, na jibona, masimpe, weredegu unka, uyojijita. Eo ninzira jonya, mboibede, umula waleza nushomo, elo tujisi nushomo awa, jifumo jino, wakuponya, ibuwa zibuli wonsu, ibujita ufumwa jintu, pele, leendeleze kwa amula. Kavera imula oyo, ndushomo. Mula waleza, ndushomo. Jesu wakati, ufunga zintu nzomu yanda. Jindi mwagomba, utina mula gonja, igushoma uti, mula jitambula. Mula gonja, iguba ajalo. Hawe, abobo, ndushomo oyo, luje ndereza. Alimu ilushomo, lupegwa, ulindiswe, mbuliboyo, mboturi yanda. Dino tuwele degu, leza ulapa mamwilesu, ilushomo rumi, mamwilushomo umbi. Tazire inguzu zimwe zipati. Zinda ukami, ezio, nzo jisi, kambo, jindi wabamuna Kristo, yebo, jisigale inguzu, pere, ubuli delu shomo, wakubele sanguzu ezio. Abobo lino jifumo jino, jindi wabora kukukambelwa, oyeya, baibele, yamba bobu, obu mbeni, Jacobo 5:14, iutina guliba mui agati ganu, bajisidwe, abaite baru bambu nganu, ababa nani gema futa, akubagombela, mupairu waru shomo uyofuna ibaruwazi, alimu ilesa, Uyomubusha, jalonchi shomezio, igutina muyoji shoma, kigago, mwabona, uponesegwa, ubikidwe, umugame. Wagali mumasuba a Jesu wogu Nazareta, taga ponya ibantu, wenda na iluwago, wenda na ulushomorogu. Wagati, ndila gonja, igutina wa shoma, igutina wa shoma, igutinda gonja, igujitajeji, ndila gonja, ujijita, utina ula gonja, ujishoma. Abobo bantu, bamwe, bawala, bawala inguzu, ya kuponesegwa. Muliba mwi, iba vangeli, tajiri wabo, inguzu ya kuponese kwa, jiri mulinduwe, babika wuyo, ijigwa jigumbere ya mbezi, imu vangeli, tajisi nguzu ya kuponya, walumu ya usalala, ujisi nguzu ya kuponya, elio, mulijisimu ya usalala, Ejo, chisamu, yemeni mbojibede, azintu, yonse, nzobula, chile mulindu, abobo kidago, watariga kuyo igunywa, iguswa, kujisho mezo, yaiza, wamba, warumbini, leza wagamba kuti, uyondi ponya, uyenda, umibundawe, ndaga ponesegwa. Pawe, yebo izi, nchoyitana, watariga igutonta, iguponesegwa, wamana. Mwabona, ilompao, bamwi balagonja, igubona, ejo nchojisi, lino ejintu mbojibede, lusho monchintu jazintu zirangirwa, jese vyo jazintu zitaliboni. Ndagonja gubika jisamu, ejo jineni, kiabwene mapere, pere, mwari mugati omye, ejo jisamu jineni, jireze kuti mwari mugati omye, akobo, jitaligabuyo gunyo, igutonta, agutonta, kambo jirezi, jire, mwrendime, njoji kusya, ogu ya awa, iwainda gaindi. Amani pe jende jineni. Amani pe vyo jende jineni. Jirasumana nagunwa. Inya. Ndezima pere. Alimulindime. Ndiyo hakusya. Kwa inda gaindi. Eyo jintujitanzi. Mulizi. Ngaya asiga. Ngaya mapere asiga. Kambo. Ashoma iguti. Alimulinchijo. Ndibambe vyo jende jineni. Ere utina ulashoma iguti nguzu. Yamu ya usala. Sirimulindwe. Uguponya. Hawe. Uzumana na vyo utonta. Wabona. Ulijisirushomo. Togonje iguona. Wengosi ponya au tobuboni lino wabona Jacobo wagari kulalamika Abraham kuinda umirimo yagwe Paulo wagari kulalamika Abraham kuinda kulucho morwagwe chenji mpao chotwamba agati ga bobiro Abraham wagari kugana na arijejo ndamba Paulo wagari kugana na arijejo leza chagabona muri Abraham kabela Jacobo wagari kugana na ari ejo bantu chobagabona muri Abraham wabona ino wabona kigago lesa wakarisi kuti mukwanda gata nabora kuti Abrahamu wakajisimu chomu ili Abrahamu wakarutondezia kulireza mwinda kukujita mbole walo umukwanda wakari kuyobora gaguli wakari musundi taga jisi bana zeriro ya muga intu wagwe ya garifidu alimwi wakari musundi pere neguba wakarisi mugati omuya mubusena bumwi mwakari mukwanda nyo mabona wakazumana na kunywa isomezio uyama ali eo shadai imupati waleza inkolo uyama au igunywa mwuzi baguti leza waligyoji pa kulingwe barizi kuti jagari isomezio alimi wagerera ujijita elio tulibana wa Abraham agobo atuyame isomezio ijagwe na ujatirira ogo mwuzi baguti leza uyojijita mwagamba obo mwajisho marinona hao agobe kuti wajisitwe baime mnadu awa ulilomwe wa mabasu narumu abo bayanda kukombelwa ili kutina kwa ita mwalu awa kakubanda niwa mafuta njoba kombela alimu tiyo shoma kuti leza uyoba bamba iku wakabotu umwi au umwi wapo ikutina wakonzi ya kushoma teri inaulari wola kusungulu katu basu wajanza yarulu ejo nchipotu ejo njanda kuti ulezie shoma buyo ili kujendi nuwa bora atu watamike vya mitu yesu bonsi iba punga liya bantu alimi atuwe mumu pairo wa baba bantu walimu kubora tata wesu wakujulu tuwaleta ulinduwe mfumo jino muzunara Jesu Kristo aba iba ntunsi batawa nkobaya vajisitwe aba pengede walimu jimu eji jibia vijiosya nda ushoma mwami ndi ndirizi kuti maju ago ngabwini ngabwini maningi tagonji kukagirwa kambo alo ndeki litamani liteli ilialeza alangu zuzionse mwuliresa mwabete kambo alo nchibela jagwe kumatari gilo wakari iji yoichi yegari aleza alimu iji wakari leza kabela iji liyagaba mumubiri akupona agati yesu lino tulashoma obo mwami amyo yesu yonse abuntu bwesu bonse agonse obo kulimu gati yesu tulajishoma Eri ndasolega munzira ngubaoba mbuli yabana ujesibya ubantu ikutegwa bamwise akusiba ikuti ingozo yaleza zilete mulimbabo ikutina bago njabeyo ikuba arushom iruabo akutobera malaili aleza njenzira wabaka futurwa yagabora akwempa zili siyabo kabera baga bezikwa musina Jesu Kristo wendela na kubaibere eri inchito tu ili mpao Petro wagamba kuti mbuyo tambula jipego jamu ya usalala Elio, ngoyu, wakabora, mbubonya buyo, kambo ndi chiliareza, yaga iburuwa. Elino, ntujijonya, tata, tulisi nchabwini, jindi tuananiga barwasi, amafuta akukombera imuphayiro wa rushomo uyofuna ibabwazi leza uyobabusya leza akube kuti umwi awumwi asiye yiphayiro eyi usungulo abusena wokuyifuma jino ikakomeni kukondwa ilogo mukuziba kuti leza wabaphonya kamuya akubakabotu khambo twabathula kuli ndiwe lino musina lya Jesu Kristo akube kuti umwi awumwi akwanesegwe akudya taji lengano eyo chojamba mbuli Abrahamu wakaita zinthu ezyo yakataliko mbuli kuti yakaliwo takuwemakani eyo yijanwa mmojipete eyo tajiwe ichinthu yakuchita arushomo yijanwa tajire chinthu rushomo lwajathakale elyo rushomo nchinthu ya zinthu zilangirwa ajizibyo ya zinthu zitabuni leza akube kuti yihukwe maningi mumiyo yabo khambo bayanda nduwe ndawunkhawa mbuli mulanda wako mukombe wima wawo anthu omwe abalanda pamwe akukomba leza ikubikha mumiyo yesu khambo ka banthu apa ibabwazi pachilomba musina lya jesu amen munthu omwe wayamba kuti mukaiso isto bila waliko mupuyake elyo ndasoma kuli mukutha usumbi awa oyo wasololera mumuphayiro smuthi tuyanda ikulomba iwakutha usiku onse awa kufumbwa mbowapede kuti na inga mwabora ikuthala okuno akuyima kusunguluka chiphayiro eyi andiswe ikayindika chontho anini akaka pakwesu apatumi mukweso ben nakulumba ole nkhonya akuthala akuyima kusunguluka wawa kusunguluka chiphayiro awa ikuthegwa tukonje kuba amuphayiro abanthu aba ikubikha manza alimbapo lino mbuli mopaliziya ilwimbo abakutha osi ibabweza ibusena iwapo awa abawosebo umwi awumwi inga wabikha manza abalwazi atubone kuseremuka kuswa umulundu okuya ndakabona munthu ukabora takandaende kuswa kumunthu umbi uli onse wakali munthu iboyo utakambi ubanga muubaoba mubiri mubwini ukompheme mbulimbo tumubona ikulanga imeso akwe ansi athala jilawo yitikira mukuti bakali ba apostolo ibakwe ibakajisi mulombe kunserere ubwiya oyo wakajisika sunthu limithakwe kuzumbauzya pere bakali ikwamba kuti wamuphonya mwami wamuphonya pere nyomwa bona ikwamba kuyo wamuphonya mwami wamuphonya tajikajijiti ejo tajikajijiti mthonzyo wede kuba nthu chimwe kunze yajejo wamuphonya mwami wamuphonya mwabona ede kuti na ndamujecha kusoma jejo akusoma jejo moyo wanu wonse moyo oponesegwa kuti na ndamujecha nchoveni ikubona chilengano inamwenge vasikwiya ibakaingwi alya ambweni ikaba muyu nthanya ambweni ikuthontha jangusu wachisoma mukesu wachisoma haleluya wachisoma wamuphonya mwami wamuphonya mwami pere diabolosi wakakhala mphonya awo khapera thakwe nakajana lushomo ilunje awo lwakumubamba ikuswa pere mphawo ikwabora umwi ukosola irondu eyo diabolosi oyo mbwakazi babuyo kuti oyo wakalandene ikuswa kulia marumi ibambi mwabona lino oyo ngomuchopo waba marumi mothuyanda ikwa anthu omwe oyo mbuli mwami wesu jesu iha ikuthabolera mwebwa pere ikubora kuyanda eleza wesu ikuziba kuti twakalayirikwa kunkha kuyochitha chechi oko kokulayirikwa kwesu pawochindi nakaunkha kuli pawisi ndiye kuti awo mphawo ululwimbo kuti wakalemberwa wakamamka kochwi wakati mwami ukaluse umwana wangu khambo ulaphenzekwa ikaphati adiabulosi ngati ulamufusira mumuliro akukhwiphima asimwezimbi wakati ndakamuletha kuli pasikwiya pako pere tivakakonja kumuphonya pere ndayeya wakati ndinakonja ikuthina uyoshoma lino ndichisi ingoso mulindima wakamba kuchichitha ikuthina ulakonja kuchoma opo zenaleza inga walekela ibanthu avo bachisi ikhulenge aba bakhedi omuna mojino avo baka ubauka apatha kukali ibulo khambo kakhulenge alukemia ibulwasi kuphenzekwa sa inga leza wabaphonya akukuyindirira takulangirwi phephe wabona lino takakirwi ndinakonja kuti na washoma ino wakambanzi khambo zinthu zyonse zilakonzeka kwiyo lino mukweso thera bora athala lino pochoma buyo 고쳐마구요. 이놈 물이 물건바 니안다구치 오비테만스 아반투 우품과 저버리대 에료 고운칸 고냐구세로 리아몬단도 무게수네베 고나니가 마푸타 에리와구에수 얀다반투본세 무본가 아미초야누 이고테멜리누 반투본세 무무파이로 야구 사가나 무요 Mwami gobaruse, nagomba, kabela goponya ibantu aba, wina musinaria Jesu Kristo. Amen. Musinaria Jesu, wagu Nazareta. Mbanjirogo, umundando, walangirira, iguona, iguhira, mwabagabete, iguona, mwabahira, umujito, mwabona, uliyintu, ilibo, mburi umujito, banyamuga, akubo, walagumbele. Nyintu yembi, mbobo, mwabahira. Mujito oyo, ngubabamba, ibamana kubora kubusena, wakushoma, kuti jindi, ibagomberwa, bayopo nisigwa, hao, mlangirira, ikuhira, iwabo, umujito. Inomwemberesu, ujisi, murumbe, mugotu, wandiswe, ndirima simpe, ifumojino, jintubu yo, yomwe, chenda, iwamba, iwainda buyo, taindika nini, walimusimbi, muna, ikatoliga, waingwi alia, igumbali, yajipairo, mazwa mashontu ainda, wagali munganda, yangu, walo, Murumi wagwe, eryo, ndagamuzuba gaindi, murumi wagwe, eryo, wagali, jintu jemwe, jagaliwo jendi, ntu waga kede, mungubu sianya busianya, wagumbali, mkonkugo, kotwa gajisi, engano, mkonkugo, kotwa, ndagali iguba, ajalo omuno, mumungano, tere, igabweza, ibuyo, jifumo, azimwe zimbi, iliababo jagali, momoya, seigamba, nojiba jintu, kambo walo, muguba imusimbi, jintu jimbi, yonse, Wagumese kwa mungano ya katolika. Asimwezimbe, pere waga unka, uyoga na nina banyina. Kabela ujindi ejo, ndagapo na jirengano ya banyina. Gamu ambila uwa penzi ya banyina, kulega wete, ya kupandura, agobo banyina. Mbobagali uboneka, mbwini, wagali mwetesi, ulijejo, na jagali iruleme, na pe, senaba bwene banyina, mbomi wangu, ulezi obo. Ilomusimbe, ifumojino, Wabola kujipairu awa, kuima, iwamba kuliambile ya wagwe, kutambula Kristo mlimufutuli wagwe, wajita ejo ajipairu, jifumojino. Mwesu neveu, mutaziba, wamunaniga mafuta, obolesa mbaberega, wamunaniga mafuta, abarwazi, pere amulangirele wende, wamuya usalala, lino, muguba kuti, wananigwa, tajisi duencho veni, pere, wananigwa, mwabona obo, mwajibamba, zintu, jionsi kuberega kabotuna, wali ngui mbalimuna Kristo, lino, Nagamana ikuba obo, mbotu shoma, ikuba muna Kristo. Lino wamba, saa inga, wabago merabama, barijisibwe, oingongwe, agobo, mafuta, agunaniga, alibikidwe ya kwamba, ndaeya, nzira, mboja herera, iguti, ikubona, mtuumwe, igali, mugu futuwa nchobeni. Kristo waga bina onse wesu, laba bina onse, oimusindi, mwaveda buyo muna Kristo, hao uyanda, bimi nina mtuumwe, awalo, igutoni ya uti muya, Wa Kristo, ubola, mwenindise, jindi, tuafutu wa nchobeni, inu ejo, chibotu logo, nda, na urumba nchobeni, oyo, oyo muya imubotu, wa muna Kristo, wa gushoma. Inu wa muya yebuyo, inu kule mwenindu oyo, mugubushi, pari anu, abusenabu mwe, kumwenindu umi, muna gatoliga, oyo, wabora, ilu, naanda iguamba imaji aya, ketana buyo, igupa, ufangana, umwembele wesu, wawana, ulibobu. Inu, mbungana ya gatoliga, Jimweje ndi ya galimbuli mbungano ee. Ibutina mwyo chogera na kubala baibere. Elyo yotu shoma alimi mwlizu kuti mbungano ya katoliko ya galimbungano ntazi. Obumbweni. Pere ya kaswa kukwisha iwayo kukwari kwisha iwa mbungano ya katoliko. Elyo mwabona pajisima pugu abo ali nyana alisambomwe amwi ayo mapopu abamwi ibambi ngobagalemba. Ayo asalala nchobeni ulimbabo mbonya mbuli baibere e. Abobo abona eji mbojibete tamunajincha ejo nchomajita wa sanduwa iboyo. Mwawana lino igutina mwaweza mweni na eyera ambweni bamwi ibano. Lalo wabilo jifumojino vali banagazi inga gaguli bama arumi bamwi bana katolika bakhede awo kuti nawo muyochokera kumakani akale ambungani kuti na inga wabuzya muphaisi wako kuyeto wa baba ba apostolo mubaibele awa yakaliya kuti injira ena sena awa ndikakali bana katolika batanu yowamba ikuti ee papera owo mwini mboba kapete ino palo amulange muchoko wabukombe ngoba kajise ndikakali kuswangana mukusena ikusontho kutakwa nkopuya kakwe ni pakati mwabonwa ba Maria na ba matata besi ako khansiyansiya kambungano ino bakaamba nzi bakalumba iziyalesa bakakwira bakalira amulange awo munchito tu ndi mu apostolo usalalo petro a jakobo a yohane bonse bakali anthu omwe ibaibeli yakati bakakanana mu myambo ilyo bakakwira alimi akwalo lilemeka yakuzula iloko loko muya usalala mane bakalilemeka mbuli kuti bakalikoledwe limi mane ayalonyika yanze yakabuzya sena aba bonse tabakoledwe ilyo mphawo petro mu apostolo musalali usalala petro ndiyendi nakayima ilyo wakati balumi apakwesu aba bantu tabakolodepe pele basusikwa muya mbuli baibeli mbuli yakamba kuti mboba kapete lino eyo ndiyakali mbukano nthanzi yakatholika kuyendana kukuyisya kwapo lino nyomwabona linde myaka ithandira ku myanda yopiro kumekume yakathalika kunjira mumbukano awo chinji chobakachitha bakaphanga ikapunga ikapo kathanzi unison council AD 606 bakaphanga ikapo ndiyendi nisen council nyaka chithwa onesia rome bakathalika kunjisya kumekume yonse zilemu mukati elyo bakaphanga ibuyo mbungano akupamba mbungano kumane mopo yakamwayika kwa zindi zonaye nazyo sanu bakaswa kuli jejo kuya kuli bishop kuswa kuli bishop ikusika kuli pop alimu kuswa kuli jejo bakapora orthodox ya greek aimwi ya andeni ikusikira bakamwayika buyo kusikira awo po mwibwene sunu ibuyo mukumwayika wa mishobo yonse ele ejo totusoleka kuchita mwinzuma muna katolika wabona tuli ibakatolika asebo tuli batanzi ikatolika yakumatalilo eyo mungano eyo nyotuita elino iganjiganji kwambwa ikuti pentekoste khambo ikakuti tushoma muchilongezo cha pentekoste konkuko mbungano yakatolika payakaphangirwa elyo muthupunga twesu twa pentekoste sunu ikuti na inyika dayijingwi wa myaka imbi ili myanda yosanwe akakapunga ka pentekoste payoba zakalengwa iloko kuinda mbungano yakatholika ya roma mboyipete sunu yakuthanthamukira ikule njira njonya ilyo jendi babunganya baphanga jisangapaliro ikuswa kuli njo ilyo mphawo baba jisangapaliro poyo azizo abantu batasandukide kubakweswa pachizi bayandu akaphati kuli nyonse inywepo mbuli mulanda waleza senambide eji imunyika imbungano eyi senambide phere mbuli musisimi wa mwami ndamwambira oyu ngomomuni amwendere mulinguwo.